mimi siketi kuji rock tena
yeah. Napopenda napopenda bwana jali wala siwazagi kuliza napopenda napopenda bwana tunza tena siwazagi kuchonga nipenda binti kumbe alikuwa na boy moyo wangu kamkabizi yeye akaniona toy maskini pendo langu pengo likapata jino sikujali hilo japo sikuchipa shimo akaenda mbali penzi likabaki demo haya mapenzi safari kwake ndio ikakosa nao ndipo nikajifunza upendo sasa nikipenda na ja wanapenda dimples ila wengine tamaa wanapenda mapose japo wengine sanaa napopenda huwa siwazi kumiza napopenda huwa nakwepa machozi tembea nami milele hautolia bali nikisepa utajuta asali yako mimi kujinamba hutosahau kama mtawape wao na mimi watochonga na mzinga nipe mimi
napopenda nahitaji atulie napopenda sitaki mwingine napopenda napenda wajue napopenda sijali maneno napopenda. Yeah.
Napopenda uwa sijale tharau napopenda uwa siwezi sahau nikipenda kama zali uwa nahisi peponi mandoto siku kuche uwa natosa motoni tatizo kupata moja pili kuwacha tama maumivu uwa nasau pale napopata mjengo uwa natamani vingi kama kusifiwa na kisi masifa ya kupendeza na masim kila saa napopenda uwa sichoki kulinda napopenda vyote siwezi kupinga maumivu lala pema na empenda mwachie aje anikumbate na uwimbo asikie mwambie ye. Yeah. Wala siwaze pengine wakichonga wache penzi usikose usingizi napopenda uwa sichoki tazama napopenda uwa sijali mesemo funga kazi nenda pale ukimkuta mwambie nikipenda katoto penda wengine
napopenda nahitaji atulie napopenda sitaki mwingine napopenda napenda wajue napopenda sijali maneno napopenda oh,
napopenda uwa situpi shilingi napopenda wengi uweka vigingi upendo kizidi sana sometime uleta shida na upendo kipunguo mwanzo kukosa samani ukipendo kumbatia tena na ufumbe sikio fumba macho pia ilo sipende pengine fumba domo pia siri za ndani fumbia napopenda uwa sichoki tazama napopenda uwa sijali lawama nilipenda ndoto kozi ilinifunza upendo ndio kasema pia kozi nilijua uongo ukintesa sweetie sasa nimesepa unalia nenda pima tena kozi sikufa ulijua napopenda uwa sikosi lawama napopenda uwa nafumba na macho sikio lako vipi hivi usikia siri moyo wako vipi hivi umebeba upendo jambo jema upendo pesa na gari badai
napopenda nahitaji atulie napopenda sitaki mwingine napopenda napenda wajue napopenda sijali maneno napopenda napopenda nahitaji atulie napopenda sitaki mwingine napopenda napenda wajue napopenda sijali maneno napopenda napopenda.
Yeah. Ah, this is bad music, baby. Yeah. Oh, you rocky, baby. Yeah. Ah, full of us again. This is bad music.